ci réewu bëy ñun ni mbëggeel dafa metti lool waaye mun gis naa ci penc mi kuy dundu mbëggeel mu neex ma lool yaa yow waa